Blog Talk Radio.
Cyane umunyekongo Franklin Bukaka muri ino ndirimbo ye nziza izwi ku izina rya Africa, ariko mu by'ukuri ikaba yitwa Robichon, umututizi, umutemyi w'ibiti. Nyakwigendera umunyekongo w'i Brazzaville akaba yari umupanafricaniste rwose, wapfuye akiri mutoya. Franklin Bukaka yapfuye mu gihumbi kimwe mwaka magana cyenda irindwi na kabiri, yiciwe Brazzaville iwabo. Yari afite imyaka 31 gusa, yari ataruzuza 32, ku gihe icyo gihugu cyategekwaga na Perezida Marien Ngouabi, nawe waje kwicwa hashize naho imyaka 5, uwo ngo yishwe. Abana ba Afurika rero bagenda bicwa ku buryo kenshi bufite aho buhuriye n'iyo Independence uwo yaririmbaga itari iriho mu by'ukuri, yibazaga aho yagiye. Muri ino ndirimbo tumaze kumva aragira ati: Afurika we, ubwigenge bwawe buba hehe? Ubwigenge bwawe bwarengeye hehe? Naho se ubwisanzure, liberté, freedom, ubwo bwisanzure ku kwishyira ukizana bwo bwagiye hehe? Uri hehe mu by'ukuri? Ati: ndirirwa ntutira inkwi zo gucana, bikaba bindembeje rwose, ndi mu kababaro ku buryo bwose, n'ibibondo byanjye nibaza uko nakemura ibibazo by'inzitane mporana nabyo. Ati: abo natoreye kuyobora igihugu bahugiye gusa mu mamodoka ahenze n'ibindi bintu by'iraha. Ati: iyo ibihe by'amatora bigeze nongere kuba umuntu. Ati: nongera kuba umuntu ufite agaciro mu maso yabo ngabo. Ati: mbese ko umuzungu mukoloni yagiye, ya independence yacu twaharaniye twayikoresheje iki koko? Ngibyo rero ni nabyo tugiye kuganiraho nyine muri kino kiganiro twateguriye uno munsi. Ikaze kuri Radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 5 z'amanywa n'iminota 6 isaha i Washington DC, tukagira saa 11 z'amanywa n'iminota 6 i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, saa 12 z'amanywa iwacu i Kigali n'iminota 6, birumvikana. Uno munsi rero kuwa gatandatu tariki ya 5 Mutarama 2019, tugiye kubagezaho icyo kiganiro twabasezeranije, ikiganiro twise raporo y'impuguke za Loni: ibinyoma bya Kagame na Kayumba biratwika u Rwanda, akarere na Afurika. Kino kiganiro cya mbere muri uno mwaka w'2019, twongeye kubifuriza ngo uzabahire rwose, uzahire n'u Rwanda n'akarere ndetse na Afurika. Muri kino kiganiro cya mbere rero mugiye kukigezwaho nanjye Joseph Ngarambe, kino kiganiro mugiye kukigezwaho nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Ndamuruzi muri studio, mikoro kandi irafunguye. Muvandimwe Rudasingwa, nongere nkwifuriza umwaka mwiza kandi karibu muri studio za Radio Ishakwe.
Murakomeye, murakomeye Yose. Umwaka mushya
Uracyahumeka?
muhire.
Murakoze
Umwaka
nawe.
mushya muhire.
Urakoze nawe.
Tumwifurize n'abavandimwe bacu, inshuti za radio, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, kandi bose tubifuriza umwaka twiringire ko tuzabonamo amahoro nubwo ibibazo by'inzitane bitwugarije, byugarije u Rwanda, byugarije akarere na Afurika, ariko mu by'ukuri icyo Imana yaduhaye ni ukugira kuyigirira icyizere no guhora dutekereza ko ejo hari imbere hazaba heza kurusha uyu munsi. Nibyo rero twifuriza Abanyarwanda bose.
Mbere yo gutangira ndagushimiye, nongere nanone nkwifuriza umwaka mushya muhire. Mbere yo gutangira kino kiganiro nagira ngo ngufelicite ku kiganiro cyahise mu kanya, mfelicite n'abagiteguye birumvikana, ni ukuvuga Ali Yusuf Mugenzi. Ikiganiro cyahise kuri BBC Gahuzamiryango, aho bikurikiye ikiganiro wakoze hambere ahangaha nta gihe kinini gishize, ku ibaruwa Museveni yandikiye mugenzi w'i Burundi Nkurunziza. Ikiganiro watanze ku mvo n'imvano, mu mvo n'imvano cyashimishije benshi cyane, ariko hari n'abo kitashimishije barimo Umurundi n'Umunyarwanda. Uyu munsi bahamagawe nabo baza mu mvo n'imvano mukorana nanone ikiganiro cyiza cyane. Nagira ngo rero ngushimire mu ijwi ry'abakunzi ino radio yacu, ariko banakunda BBC Gahuzamiryango nk'uko nanjye nyikunda. Nagira ngo rero noneho tu wenda ntuzi buri icyo nabivugaho, ariko si cyo cyatuzinduye uno munsi. ubwo duherukana kuwa gatandatu ushize tariki ya 29 z'ukwa 12 2018 twageje ku bakunzi ba radio yacu ikiganiro twise indege Habyarimana. Dr. Théogène Rudasingwa ati Perezida Macron nawe agambaniye abanyarwanda. Ibyo bintu rero ni byo twari duherutse kuganiraho. None uno munsi nk'uko nabivuze reka bisubiremo, tujye kuganira kuri raporo y'impuguke za Loni. Ibinyoma bya Kagame na Kayumba biratwika u Rwanda, akarere na Afurika. Iyo raporo yavuga iki ku magambo makeya? Ku itariki ya 31 za 12 2018 inzobere cyangwa se impuguke z'umuryango w'abibumbye zasohoye raporo ku bikorwa by'udutsiko twitwara gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo raporo yagaragaje umunyarwanda Kayumba Nyamwasa, General Kayumba Nyamwasa, uri mu buhunzi muri Afurika y'Epfo nk'umuyobozi w'inyeshyamba zizwi ku mazina anyuranye RNC, P5 cyangwa P5 cyangwa singabo za Kayumba Nyamwasa, ngo ako gatsiko kakaba gakorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Kongo Kinshasa, mu duce twitwa Fizi na Uvira. Ngo mutwe ngo wabuhabwa ubufasha n'abanyamahanga biganjemo abo mu Burundi, abayobozi mu Burundi. Ngo ibikorwa bya coordination bikaba bikorerwa i Bujumbura biyobowe n'uwitwa Rashid. Iyo raporo ya Loni nibutse ko yasohotse ku itariki ya 31 Ukuboza no kuba kwashize iminsi 5 gusa. Ivuga ko ngo igihugu cy'u Burundi muri abo bafasha bose ngo aricyo kiza ku isonga gutera ingabo mu bitugu uwo mutwe, ngo bakawugezaho ibyangombwa byose birimo abarwanyi, intwaro, ibiribwa, imiti, imyambaro ya gisirikare, ngo ndetse nyine imyambaro ya gisirikare n'inkweto birumvikana. Ngo iyo raporo ikomeza ivuga ko uwo mutwe witwara igisirikare uhuriwemo niyo zawuri wibumbiye muri niyo P5 cyangwa P5. Ngo iyo P5 P5 cyangwa P5 hakaba harimo nk'uko bisanzwe bizwi amashyaka akaba ari umutwe nyine w'amashyaka Amahoro People's Congress na FDU Inkingi na PDP Imanzi na PS Imberakuri, birumvikana na Rwanda National Congress. Nagira ngo rero muvandimwe Théogène ugire icyo uvuga kuri iyi raporo, kuko titre nyine kiganiro kirumvikana, ntabwo ngiye kuvuga ku bigikubiyemo. Nagira ngo abasoma ku rubuga rwacu babibonye, raporo y'impuguke za Loni, ibinyoma bya Kagame na Kayumba biratwika u Rwanda, akarere na Afurika. Wenda mbere yaho kugira ngo bikorohereze, reka nshake clip ya Kagame aho mu gusoza umwaka turangije no kuba kwashize iminsi 5 gusa, yavuze nawe kuri uko kuntu ngo u Rwanda rwugarijwe n'ibihugu, atavuze amazina ngo n'ibihugu bibiri, ariko kubera ko mu nyandiko bamaze iminsi babivuga ibyo bihugu bibiri, buri wese yahita yumva u Burundi na Uganda. Reka tubanze twumva ko gakripu kagufi rwose.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR, RNC n'abandi. Ibi bibangamira ibikorwa byiza ubundi bisanzwe biranga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umutekano w'aka karere muri rusange. Imyifatire ya kimwe muri ibyo bihugu ntidutangaza, ahubwo dutangazwa n'icyo gihugu kindi aho ibimenyetso dufite nabo bagomba kuba bafite byerekana ko bafatanya ku mugaragaro nubwo babihakana mu ruhame. Iki kibazo turakomeza kukiganira n'abaturanyi bacu mu rwego rw'imikoranire n'imibanire myiza y'ibihugu bya Afurika. Nkabagira ngo nsabe Abanyarwanda gukomeza gukora imirimo yabo ntibaramba.
Paul Kagame yasa n'uwari utegereje iyo raporo kandi mu binyamakuru bye by'umwihariko ikinyamakuru DMA ikunda kuvugiramo cyane no kuvuga ikinyamakuru cya Rushyashya cyari kimaze iminsi mu by'ukuri cyandika nk'ibyo ngibyo. Jambo ni ryawe Muvandimwe Théogène.
Urakoze Yozefu, kandi nawe nkomeze ngushimire ko ukomeje gutegura ibi biganiro twese duhuriramo kugira ngo twungurane ibitekerezo turusheho no kwegera Abanyarwanda turushaho gusobanura ibibazo by'inzitane ahanini biba bitanoroshye kumva kuko bisa nk'amahurizo ya buri munsi turangiza kimwe hakaba haje ikindi. Ubwo umwaka warangiye tuhanganye n'ibya makro n'iby'indege, mbere y'icyo gihe twari duhanganye n'ibindi, niko rero urugamba rumera ni uguhozaho. Ubwo nagira ngo rero ngushimire Muvandimwe Yozefu ukomeje kudushoboza gukora ibi biganiro. Icyo nagira ngo natangirireho cy'Abanyarwanda bagomba kurushaho kumva ni uko ibihe byo turimo ni ibihe bitoroshye na gato, ntabwo ndetse ari n'u Rwanda n'akarere cyangwa se na Afurika, isi muri iki gihe iri mu bihe bitoroshye na gato. Yewe n'ibihugu by'ibihangange nk'ahangaha muri Amerika ndetse no mu Burayi n'ahandi hirya no hino, urabona ku isi iri mu bihe bya transition, aho igana niho tutazi, kuko ntabwo umuntu aba hareba neza ngo amenye iyo tugana, ariko niye bitoroshye. Biradusaba rero ko turushaho gusobanukirwa uko tugomba kwifata kuri urugamba turiho, urugamba rwo kugerageza gukora ibishoboka byose ngo Abanyarwanda babone amahoro, babone ituze, babone amajyambere, ariko ibyo byose bigombe bishingire ku kuri n'ubwigenge nyakuri no kwishyira ukizana nyakuri, kandi byose bidufasha komora n'ibikomere byo twakomeje guterana mu mateka yacu. Ibyo rero ntabwo biba byoroshye. Ikindi nagira ngo ntangirireho ni n'iryo jambo rya Kagame. Mu by'ukuri iyo urebye Kagame kuvuga iby'abamutera, byaba biriho byaba bitariho, nabo baba batibereye aho bamutera, agomba gukora bivuga. Mu by'ukuri wabona ko akeneye cyane FDLR, akeneye cyane ibyo bya RNC, kuko iyo urebye nibyo kuva muri 1994 akoresha gukangisha Abanyarwanda, gukangisha abaturanyi bacu ndetse n'imiryango mpuzamahanga, ibyo by'abashaka kumutera. Kandi mbere byahoze ari abajenoside, ibyo bya za FDLR abagiye avuga nyine kuva intambara zo muri Congo zatangira, haja kuzamo ibya RNC. Ibyo rero iyo ugiye kureba nibyo Kagame agomba gukoresha, guhora ategekesha igitugu kugira ngo ubutegetsi bwe buramuke. Kandi n'izo ntambara ahanini yagiye n'imvururu yagiye ateza mu karere arabikeneye cyane, arabikeneye. Niyo mpamvu agomba guhoza FDLR, RNC n'abandi mu kururimi. Ariko nagira ngo wenda umuntu atangira ahangaha anavuga ku bintu bijyanye n'ayo maraporo y'impuguke nk'ukuntu bivuze Joseph, koko wagira ngo ibi bintu amaze igihe abitegura, ngira wagira ngo hari uwamuriye n'akara cyangwa se ari uruhare yabigizemo ku bijyanye n'ayo maraporo y'impuguke. Amaraporo y'impuguke wakwibaza uti kuki iyi ngiyi noneho ariyo Abanyarwanda, ndavuga Leta y'u Rwanda yazamukeho, ari ba Sezibera, ibinyamateka, banduhungirehe babivuga ariko bakibagirwa ngo sibwo bwa mbere raporo y'impuguke zikozwe. Hari amaraporo yakozwe ku bikorwa by'u Rwanda igihe kirekire muri Congo. Urabyibuka ngira ngo tugitandukane na INC muri 2016 Yosefu, hari igihe twamaze ibyumweru byinshi tuvuga ibibazo byatangiriye muri Congo, intambara ya mbere, iya kabiri, ndetse na mbere y'icyo gihe n'ariya maraporo ya Bagarsoni nayo ni raporo y'impuguke yanizwe, na raporo zakozwe ku bintu bya Kibeho nayo yari raporo y'impuguke kuri bamwe. Ibyabaye muri Congo ariya maraporo ya Bagareto iyo twagiye tunyuramo tugasobanura byose yerekana ubusahuzi bwa FPLDMI muri Congo, ubwicanyi bwo muri Congo, ayo maraporo ya Bagareto twagiye tuyaganiraho. Raporo mapping report y'umwaka w'2010 urabyibuka ko nayo ni raporo y'intuza y'impuguke yo mu rundi rwego rwo hejuru cyane, nawe nayo ubu ngubu yanizwe. Hari amaraporo yakozwe yavugaga ibikorwa by'u Rwanda nyuma yo kugerageza kuvanaho ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi, perezida Nkurunziza, ibikorwa byari mu Rwanda byakorerwaga mu Rwanda n'abashatse kuvanaho ubwo butegetsi, aho yose ni amaraporo. Ukibaza rero uti se kuki noneho Kagame nabo bambari be bavuga ku bijyanye n'amaraporo y'impuguke ntibavuge iyi ngiyi nyine yasohotse kuko ngo itunga urutoki u Burundi, cyane cyane nicyo ureba cyabashimishije cyane cyo bagomba gukamuramo inyungu uko babishoboye kose, ariko bakibagirwa ayo maraporo yose yagiye abaho abatunga urutoki mu bikorwa by'ubwicanyi muri Congo, bikorwa by'ubwicanyi mu Rwanda, ibijyanye na destabilization y'akarere, ibyo byose bakicecekera. Wenda mbere yuko nsoza ndaza kugira icyo mvuga kuri ayo maraporo y'impuguke, kuko ikibazo si uko bakora raporo, ahanini ni uko banakora izo za raporo ariko mu by'ukuri ntizigire abantu ntibagerageze kureba uko izo raporo zikurikiranwa abavugwamo kugira ngo bakurikiranwe n'ikibazo noneho nyamukuru kiba cyabonerwa umuti. Ibyo rero siko bimeze kuri ayo maraporo, ngira ngo Kagame arabizi cyane, kuko iyo biza kuba ari ibintu bikurikiranwa ndahamya yuko Perezida Kagame n'abantu ba DMI baba bari mu nkiko za Hague n'ahandi hirya n'ino, ariko siko bimeze, bize kujya bazica iruhande kubera ko bazi ko ntacyo iyi miryango mpuzamahanga ibizakurikirana. Ibyo nabyo nagira ngo mvuge mu ntangiriro, ariko ikibazo nyamukuru nshaka ko tuganiraho Yosefu nawe uguraza kumfasha ni ikijyanye n'imyifatire ya Kayumba na Kagame nk'abantu mu by'ukuri wagira ngo ni impanga. Kayumba na Kagame ni impanga kuko nibo bashinze FPLDMI kandi bazi neza yuko Kagame we azi neza kandi na Kayumba abizi neza yuko utegeka DMI ni utegeka u Rwanda muri iki gihugu babiziranyeho muri iki gihugu twita u Rwanda. Urebye rero ibi byo ubona hagati ibyo bavuga ngo RNC Kagame bakomeza kubivuga, iyo urebye imyifatire ya Kayumba nk'ubu ngubu nagira ngo nsubize amaso inyuma ho gatoya nibutse abatwumva ko muri bya bihe twashingaga RNC Yosefu urabyibuka, urivuga ko icyavugaga cyane muri icyo gihe ni amaraporo y'impuguke. Icyo gihe yavugaga ko Kayumba na Patrick Karegeya kugendera ko bavugaga mu ibyo bafatanyije na FDLR, urivuga ko ari byo byavugaga cyane. Hanavugwa n'ikintu cy'amagrenade muri Kigali, ibyo by'amagrenade hari byinshi uretse byo Kayumba na ubwe yakabaye anasobanura atigeze avuga, ariko uribuka ko muri icyo gihe nanjye nashenye izo kuvungana ni gihe wandikaga ngerageza gusobanura ibyo by'amagrenade nkasobanura ibya
efadere.
Uribuka ko nateye twirongera ngo inshuro ebyiri njya New York kujya kuganira n'abo bantu ba group of experts, ngerageza kubasobanura ko Kayumba na Patrick batari muri ibyo bintu bishingiye gusa uko bambwiraga. Ariko mu by'ukuri Kayumba yakabaye azi ibyo yakoze, yakabaye ari umuntu wafata n'ijambo akajya kuri radio yabo, radio itahuka, akagira ibyo asobanura, ariko ntabwo ariko abikora. Nibura rero Kagame we kuko ayoboye DMI ifite ubutegetsi mu Rwanda, ajya kuri radio akavuga ibyo ashaka, akabeshya ibyo ashaka, akavuga ibinyoma byo ashaka kuvuga. Ariko Kayumba we n'ubu ngubu urabona ku bintu bivugwa bigezeho kuri iki gihe, ntabwo anatinyuka kugira ngo azi imbere y'abo bantu ba RNC akuriye n'abo bantu ba P5 akuriye kugira ngo asobanure ibivugwa muri iki gihe. Icyo kintu rero byose iyo urebye ni ibintu biri hagati y'imikorere yatangiranye na DMI, ureve ibintu bimaze guko wende mu bindi biganiro muzakomeza Joseph mwerabore kuri ibyo ngibyo, kubera ko ibi ngibi nibyo twapfuye. Ibivugwa ntabwo ari ibintu bijyanye n'u Burundi, ahubwo nibyo Kayumba azi yakwiriye kuba asobanurira abayoboke ba RNC bamukurikiye, agomba gusobanura P5, agomba kuba ibintu yarabahije. Uti bimwe rero ni ibihe, nk'ukuntu yasenye ibikorwa bya politiki bya RNC gacikamo kabiri, akagira uruhare mu gusenya ibya FDU, hakaba hariho ibyo byo bita ngo ni P5 P5, nibyo bariho bamurega byo yashakishije agafindafinda, ukuri kwabye amaherezo kuzamenyekana. Ariko ikiriho nuko nibyo ngibyo yafindafinze bidafite ishingiro byo kuvuga ngo ararema umutwe w'ingabo, byatangiye gusenyuka rugikubita. Urabyibuka Joseph, abantu bari bakuriye ngo izo ngabo zigomba kuzabaho, bankubana boherejwe major, nkubana boherejwe na FPR, DMI boherejwe na Kagame, abitwa barwarinda bari babikuriye, abo bose bageze igihe bisubirira iwabo mu babatumye. Izo nzira zose zo bajyagamo, none se Kayumba arabiyobewe koko yahoraga atuma major nkubana muri Congo, ko yamutumaga muri Tanzania, yamutumaga mu Burundi, n'abo bandi bayobozi birirwa bavuga ahangaha, bavuga bashaka kunyomoza nk'aho abantu babakurikiye cyangwa se Abanyarwanda ari ibitambambuga, ugasanga abantu koko babagabo barajya ku maradiyo bahakana ibyo bazi biriho kandi biri aho ngaho, byo bashakishije inkunga mu Banyarwanda, inkunga icyo bayikoresheje ntawe ukizi, ariko ubu ngubu bakaba bazi ko ibyo bashinze byapfubye kandi bigapfubwa kubera imikorere ya DMA, cyane cyane imikorere ya Kayumba, akaba ariyo ijijisha ariko ibigamishije kwicisha abandi bana b'u Rwanda. Imyumvire rero ya Kagame na Kayumba nuko bakomeje kureba nk'abanyarwanda nk'aho ari ibikoresho gusa ushobora kohereza ahantu bagapfa bagapfira muri ayo mashyamba ya Kongo mu ntambara zo Kagame abayemo kuva muri 1990 kugeza kuri aya magingo. Igice cya mbere kiri hamwe na Kayumba babikoranaga hamwe, Kayumba niwe wari operation wa Kagame, na Kayumba niko arimo atekereza, kuko ari Kagame na Kayumba ntabana babo n'aba bantu njya numva Joseph mwita abahutu mwitse ngo n'abaterozi b'ibindi abo bacondo n'abandi, n'abo bantu bo babeshye, kuko na za FDU na abari hamwe gice kiri hamwe na Kayumba nta kindi bamushakaho suko bamukunda cyangwa suko bayobewe ko Kayumba na Kagame aribo bicanyi bayogoje u Rwanda na Congo bica Abahutu, ntabwo ari uko babiyobewe. Icyo bamushakaho ni icyo ngicyo cyo kuvuga ngo yababwiye ko azabafasha kuvanaho Kagame, hanyuma ubwo bakazarwana izindi ntambara imbere, kuko sindeye uburyo Kayumba ashobora gukorana na FDU na FDR. Ibyo rero kuba nta bana babo bari muri ibyo ngibyo, bagatekereza ko bazajya bafata abana b'abanyarwanda bakagira batya Kongo, se Kongo udashobora kujya muri Kongo, u Burundi butarimo, Uganda itarimo, South Africa itarimo, n'uyu nguyu umuntu wese waba ubishatse. Kubera ko nigeze kuvuga kuri radita ukangira ngo mba anekdote, mbabwira ko kera turi mu buhunzi hari ahantu urutoki rwari hafi y'inkambi y'impunzi twari dutuyemo, iyo za Nyakivara, ba nyiri urwo rutoki sinzi iyo bari baraburiye barusiga aho ngaho, rwuzuramo urwiri n'iki byose, hakabamo abantu mwajya gusaka mwabura ibyo mu muhaha, mwabuza aho muhaha, abantu bakanyura muri urwo rutoki bakareba udutoki dupfubye bagapfa gutema bakaturarira. Ni ngo ni kanyuze babitaga ngo ni kabitemere, Kongo nayo ni kabitemere. Ntabwo ukeneye u Burundi, ntabwo ukeneye Uganda, ntabwo ukeneye South Africa ngo igufashe muri ibyo ngibyo. Kugira ngo rero ufate abana ugende ubashore hantu nk'aho ngaho mu bintu byo gufindafinda gusa, ibintu bimeze nka biriya byimenyerewe muri Kongo by'abamayimayi, abo wohereje wongere ubazanemo amacakubiri, ubwo ibyo mvuga byose ari Kayumba, ari Chondo n'abandi barumva ibyo mvuga, bazi ibyo mvuga. Ndimo kubacira mu marenga, kuko igihe nikigera bikeneye uko byose bishyirwa hanze, bizashyirwa hanze, ariko nibo nshira amarenga. Kuba rero ubona babirengaho bakajya ku maradiyo Yozefu, ayo numvise abantu bajya kuri Serge ba Jean Paul, ibi ni ibibazo biremereye cyane, kandi ntabwo bafite capacity yo kubisobanura. Kayumba niwe wakabaye ujya kuri ayo maradiyo agasobanura ibyo bikorwa byose. Icyo ngicyo rero rwose Yozefu, sinzi niba muri iyi minsi hari ibindi byo wumvise ku maradiyo byo bahakana, ariko ibyo byose ni ibintu bishingiye ku manyanga, ku bikorwa byo guratekereza ngo uko FPR yarwanye muri za 90 igafata ubutegetsi, iyi ntambara Kayumba wayifata nk'intambara hagati ye na Kagame muri DMI, kuko uzatsinda undi niwe uzategeka FPR, uzategeka DMI, kandi utegeka DMI kuri bo niwe utegeka u Rwanda. Icyo ngicyo rero ni ikintu cyo abantu bagomba gusobanukirwa neza. Ikindi rero navuga kirimo kurushaho kuzana ibibazo mu karere, nuko ari ku bintu bijyanye n'u Burundi, ku bijyanye na Tanzania, ku bijyanye na Uganda na South Africa, iyo urebye ni imikorere ya Kayumba akomeje mu byo gusiribanga, sinzi uko ijambo ryo nakoresha, kuzana ibi bihugu, izina ry'ibi bihugu muri ibyo bibazo byo afite, bigatuma ibyo bihugu biba exposed kuri Kagame. Ndasobanura igisobanuro giteye gite. Urabyibuka neza uwo nguwo Rwarinda wagezeho agasubira mu Rwanda, agasubira mu bamwohereje, urabizi ko ari wowe wari ambasaderi wa Kayumba muri Tanzania.
Muri Tanzania.
Yes, ibyo urabyibuka. Urumva abantu bose bo yavugaga ahura nabo ngo kura nabo, bamwe bari muri politiki ya Tanzania, ibyo yavugaga, ibikorwa yakoraga byo gutegura ngo ibyo bitero, ibyo yasubiye iwabo muri FPDMI arababwira. None se iyo wumva atari nk'umutego wa Kayumba nabo bantu baguyemo wa DMI Kagame, kandi
ariko Kayumba twari turayimubwiye.
Yes, uke expose Tanzania kuri icyo gihugu. U Burundi nuko nguko. None se Kayumba yobewe abo buri gihe yohereza, abo yohereje ngo mu Burundi ari abo bankubana, ahi n'abandi bo azi, ibyo ngibyo byose arabizi no muri Kongo nuko nguko none se ibyo ngibyo ntabwo bye expose cyangwa se ibyo bayavuze hambere hanga bya bindi byo babeshyaga bikaba bivuyemo ibi ngibi byose bavuga ko South Africa igihe cyageze kugiye kubahuza bakaganira na Kagame ariko Kagame rero we ibyo rwose ntibitinda ugomba kumenya uko iyo baze kutubaza twebwe ngira ngo mubamuzi cyane ariko sinari nzi ko Kayumba atazi Kagame kuba ari impanga kundusha uko imyifatire ye burite kushora ushora no kureba uko Kagame azifata ku kibazo runaka uhere uko agenda yifata ibyose yabineyemo ibyo kuvuga ngo bavugana ngo bazabafasha ngo kuganira na Kayumba ngo ikibazo hagati yabo kirangire wabonye ukuntu bose bahagurutse nabo ngabo bo muri FDU na P5 bakashishimura inyandiko bazi ngo bagiye kuganira na Kagame ibyo byose nabyo byo bagiye bavuga biyitirira ari ibyo bya South Africa y'epfo ari ibya Uganda ari ibya by'u Burundi ari ibya Congo ibyo byose nabyo nibyo bihembera uyu muriro wo kuvuga ngo ibyo bihugu ngo birafasha RNC nabo uzabumve niyo bari kuri radio hari ibyo bavuga bagasa nk'abaca amarenga kugira ngo umuntu w'umunyarwanda udakurikirana utazi ibyo bintu bya diplomasi n'uko ibihugu bikora ngo atekereze ngo ariko buriya hari ako baduhishe ngo buriya biriya bihugu koko ngo bigomba kuba bibafasha
rwose
urumva ibyo ngibyo rero ni ikindi kintu kizamura ikibazo cy'uko Kagame akomeje kwitwaza ibyo bihugu ku kibazo azi ko afite ikibazo cy'u Rwanda imitegekere y'u Rwanda ubwicanyi mu Rwanda hamwe n'ukuntu abangamiye akarere aho kugira ngo arebe ibyo bibazo agatunga urutoki u Burundi agatunga urutoki Uganda wumvise ko yabivuze ubwo hari n'ibyo ngibyo na za South Africa bazivuga Tanzania akunze kuzuba ntabwo azivoge ntabwo ayivogera cyane si uko batamuzi cyangwa si uko atagerageza ibyo byose rero nabyo wajya kureba ugasanga ari ibintu bituruka kuri Kayumba no ku myifatire ye ku bibazo byo agomba kubazi kandi atajya aba umugabo ngo aze ajye imbere y'abanyarwanda ajye imbere y'abayoboye kugira ngo asobanure ibintu nk'ibyo ngibyo biba byavutse sinzi wenda wabunyakiriye aho ngaho Yosefu niba hari comment wakora ku byo maze kuvuga cyane cyane hanze aho ngaho barensi na Kayumba baravuga iki
hanze barensi na ku bwa mbere nabonye noneho ntambebya umuvugizi we ukunze kumuvugira nyine Jean Paul turashimye twashinganye RNC ejo bundi yaraje akavuga ngo avuze mu izina rya RNC ngo ntavuze mu izina rya P5 abavuga mu izina rya P5 ntumbaza bari bo tuzi neza ko P5 ubwayo ari ikintu cy'icyuka nacyo tugenda turi bukigarukeho yavuze ngo mu izina rya RNC ngo aravuga rwose ko nta ngabo bafite na nkeya muri Congo yarabihakanye ku maradiyo anyuranye haba kuri radiyo itahuka haba kuri BBC haba kuri VOA ndetse no ku maradiyo yandakora kuri internet nka radiyo rumuri aho hose yagiye abihakana gusa rero abo bose aba bariho hakanira nuvuga ko abacyane cyane abanyarwanda bumva ikinyarwanda aho hose baba baragiye bahanyura basika ngo ifashanyo ngo z'urugamba ibyo bintu nta gihe tutahwemye kubyamagana baba bagiye baka hose mu banyarwanda ngo amafaranga ngo yo gukora urugamba none kunyura inyuma rero ukaza ukabihakana kandi uhakana ibyo wabwiye abantu bose ni mu by'ukuri bidafashe ikindi cyo nk'uko wabyibukije abantu nka ba majoro nkubana nka ba rwarinda abo ngabo rwarinda rubagumya abo bose twabwiraga Kayumba Nyamwasa yuko dufite amakuru yerekana yuko bakura FPR DMI Kagame ayo makuru yose yari ayazi icyo gihe twari tukiri kumwe, kugeza igihe nyine binagaragariye buri wese ko basubiye mu Rwanda mu by'ukuri bakajyana ayo makuru. Ibyo bintu wabivuze, bamaze rero kujyana ayo makuru birumvikana ko bijya guteranya cyane ibihugu Kayumba yagiye aboherezamo. Ibyo nabyo wabivuze. Ikindi cyo ni uko harimo n'abandi basigaye n'ubu bagikorera ngo muri P5 iyo ngiyo cyangwa muri RNC, twagiye tubavuga amazina ba Micombero n'abandi. Abo bose nyine ejo bundi bizaba bigaragara. Mbere yaho ariko tutaranatana nyine, kuko wabyibukije nabyo twarabipfuye tuvuga tuti ibikorwa bya gisirikare ni ibintu bigomba gutegurwa. Ikindi cyo ntabwo twifuza igisirikare gitegekwa na DMI nk'uko byabaye kuva kera, bikaba ndetse uwo nari nabyo Kayumba yifuza kuzana muri RNC. Kandi twarashinze RNC tuvuga ko tugomba gukora ibinyuranye na sisteme ya FPR-DMI. Aha rero rwose icyo nakungura ikindi ni ukugarura ijambo wavugiye mu bashinze ihuriro ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016. Hasigaye rwose amezi ari munsi ya 3 kugira ngo dutandukane neza neza. Iryo jambo watubwiye twebwe nk'abashinze ihuriro, aho wagenda kuvuga uti haragenda hazamuka ibihuha militaristic ba Serge n'abandi babishyushyemo, kandi ibyo bintu ubwanjye nkangiwe w'umuyobozi nuvuga ngo Theogene n'Udasinga uti nta political control bifite, uti mbese ni nka FPR-DMI na MNDCDR imikorere yabo niyo bashaka kugarura mu ihuriro, kandi ibintu ntitugomba kubyemera. Ariko mbishyireho extrait ebyiri z'icyo kiganiro nako yari impuruza wabwiraga nyine abari bagamije ibyo bintu, ndetse waranababwiye uti ibyo bintu mukora ni danger, ni ibintu rwose bishobora gutera impagarara cyane opposition. Icyo gihe urabona ko hashize imyaka ibiri n'igice niba ndiho mbara neza, reka kirimo izo extrait ebyiri.
And increasingly nitutaba careful haragenda hanazamuka ikintu cyo kuba militaristic. Icyo wenda ndagisubiraho muri conclusion yo kumva ko abantu bamwe ngo bagomba ku tugenda tugana ngo mu bihe by'intambara therefore yuko abo bantu ari bo bantu bagomba kuba no muri ibyo bintu byo abantu bagenda bavuga n'iki byose ni ikintu cyo kuba militaristic, aho kugira ngo barebe akamaro ka politiki mu byo dukora byose no kubishyira imbere, yuko n'ibyo bintu by'igisirikare bigomba kuyoborwa na politiki, especially babona aho izo militaristic tendencies zigejeje u Rwanda, ari za RPF, ari za MLND aho zatugejeje, ari n'izo zindi za leta zavuyeho. Ariko nicyo kintu urakibona mu bantu nyine, ikintu kiri militaristic uko byumva ku maradiyo, kumva abo baserje n'abandi bose bashyushye cyane, icyo kintu kiri militaristic nayo ni tendency iyo ndimo kubona muri organization. So iyo toxic atmosphere urundi rugero rwa gatatu rwo nabaha rujyanye n'iyi period yo turimo, umuntu atakimenya what is going on muri organization. Haciye igihe narabwiwe n'umuntu wo mu mahoro ampamagaye yambwiye atari ko ibintu byo kumobilizingira bya mobilization iyo dukora iciye muri radiyo itahuka turabizi inise n'ibiki, ati ibintu by'uko abantu twakunda abantu baba baca amarenga yuko dukwiriye kuba tumobilizingira intambara, ariko duciye muri radiyo itahuka ndamubwiye ntabwo mbizi. I'm 100% sure yuko namubwije ukuri ko ibyo bintu ntacyo mbiziho. Nta wigeze abimbwira, ngira ngo umuntu wigeze kumbwira as by the way in passing much later ni Providence wigeze kumbwira ati ati twa burya Boston twakoze inama ati n'amahoro ati kure buryo twa mobilizing ibintu bya resources now that's good now naje no kubaza my colleagues hana no kuvuga Chondo Jerome treasurer na secretary general niba ibyo bintu bafite icyo babiziho bambwira ko ntacyo babiziho now once again I would like kuzaba kubaza muri colleagues twese ko duteraniye ahangaha niba hari ikintu cyo kumobilizing resources gikoresha organ ya organization icyo ntazi icyo biro itazi icyo kintu cyaba gishingiye kuki cyaba kigamije iki
ngibyo rero ibyo wavuze ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka wa 2016 hashyiga ya mezi abiri arenga gato kugira ngo dutandukane dupfuye iyo mikorere ya KDMI mu ihuriro twashinze ijambo ni ryawe ntekereza ko kukuzuza bikoze ko nshoboye
ugize neza ngira ngo yoze banze twari nk'abahanuzi ibyo twahanuye byose twagiye ngira ngo kugeza kuri aya magingo ntiharaca harangiye imyaka ibi ngira ngo hafi byose tumaze kubibona ibyo twahanuraga ariko ikintu jyewe rimwe na rimwe mba nicaye nkumva nkagerageza no kwibaza ni abantu kandi twagiye tubwira abantu nk'aho ngaho basigaye bose ngo n'abayoboki n'abayobozi ba RNC umuntu akababwiye ati nyamuneka nyamuneka mwikoreye urusyo ejeje ubundi muzasitara rimwe muzagwa mu meneke imitwe ibyo abantu kugeza kuri aya magingo ntibarabyumva cyangwa se barabyumva ariko bameze nka kwa kundi nyine twavuga ngo abantu nk'igikeri ngo burya igikeri ugishyira iyo ugishyize mu kibindi ugashyiramo umuriro w'akayengera ntabwo burya cyahita kivamo mbese umuriro urakomeza ukagira kugeza igihe amazi ari bucyuhire kugeza igihe kizapfira mu kibindi n'ibintu by'abantu bari muri RNC niko bameze kuko niba hari umuntu w'umugabo w'umugore uri mu RNC akaba akurikirana akareba ibintu byose ukuntu byakurikiranye akaba agitekereza ngo afite amakiriro ateze kuri RNC n'ubuyobozi bwa Kayumba uwo muntu mu by'ukuri ndamusabira jyewe ndamusabira ku Mana kubera ko nuko umusabira ku rundi ruhande nk'ubu ngubu nigeze kubona sinzi umuntu wanyohereje ndeba urwandiko rwanditswe n'abahunga bahunga ntabwo ari umuntu ntabwo ari umwana muto bahunga ni umugabo mukuru bahunga ni umuntu wakoze muri diplomasi nahuye n'abahunga twigeze kuganira ibyo bibazo byose yakabaye abibona ariko icyatumye babahunga bizirika kuri Kayumba nk'ukuntu nabivuze nta rundi rukundo ariko nabonye yandika avuga ngo ibyo binyamateka bya FPRDM none se FPRDM ivuga iki yandika ibiki igomba kwandika iyo ibonye opportunity nubwo yaba ntoya igomba kuyikoresha ikayikamuramo inyungu uko ibishoboye kose avuga ukuntu ngo barimo gutobanga izina rya Victor Ingabire umukuru wa FDU ariko ikibazo nagira ngo mbaze bahunga nabo bagenzi be biziritse kuri Kayumba ese ibyo bintu nibyo bintu byo Kayumba agerageza gushandikanya ese yarabibabwiye ariko icyo gihe twava dutandukane nabo ubyibuke Joseph nababwiraga ko abo bantu mu bibiri bimwe batuma habaho urwikekwe hagati yacu nabo nuko bavuga ko hari ibintu byo turimo nanjye ndimo tugomba kuba tubahisha kandi jyewe nabyo nzi urabyumva none se ndagira ngo mbaze bahunga kandi niba numva ni radio hazagira ababimubwira ababimubaza ese ibyo bintu byo Kayumba amazi igihe ashandikanye ashize imyaka ibiri ashandikanye ibyo bintu arabizi arabizi cyangwa ntabwo abizi niba bizi kubera ko urabona P5 iravuga muri ibyo bikorwa nibyo barega bakarega P5 bakarega n'abayigize baka ariko bakavuga ko Kayumba ari ubikuriye eza bitandukanye nabyo cyangwa se barekeraho kuvuga amaherezo bisasa nk'ubujajwa cyangwa se ubugoryi kuko ikomeje ukavuga ibintu bidafite ishingiro amaherezo abantu bashobora kukwitinjajwa ko ugiranye n'inyinshi cyangwa se ugomba kuba uri umugenga nka kwa kundi Kagame yamenyereye kutwita abatavuga rumwe na ngo nabaginga ariko ukomeza ukora ikosa rimwe umwaka umwe wa kabiri wa gatatu byo nicyo byashobora kwerekana no kuvuga ngo bemere ko bafatanyije na Kayumba muri ibyo bintu cyangwa se nibitandukanye nawe ariko ntabwo bashobora kubigira byombi byose bishingiye kuvuga ngo abanyarwanda ni ibigoryi ntacyo bumva ntacyo bazi bari muri icyo kintu cy'ikigare ariko gifite ingaruka zikomeye cyane ibi bintu byandikwa n'aya maraporo Kagame we azi uko abirwana kubera ko afite amafaranga afite leta afite aho agera abenshi batafite iyo leta bagera ntugire ngo ingaruka bimugiraho iyo bamwanditse nk'izo za raporo zose navuze bagiye bamwandikamo iby'ubwicanyi iby'ubusahuzi muri Kongo n'iki byose Kagame aracyari perezida w'iki gihugu byamutwaye iki ariko ibi ngibi bavuga ejo bundi abari muri iyo miryango basa nk'intama ziri aho ngaho zikurikiye gusa rimwe bazabashyiramo imijugunya bakuruye kubera ko bo ntabwo bafite protection nk'iyo Kagame afite ngo habwirwa benshi hakumva banyirayo nagira ngo icyo ngicyo abantu bacyumve ibintu bibiri nagira ngo mvuge mbere yo gusoza Joseph ni ibintu bijyanye n'imikorere ya Kayumba na za FDLR n'abantu bose bavuga intambara na Kagame iyo urebye ni ya logic ni logique ya ideology ibitekerezo n'imikorere byo twarimo muri 1994 iyo urebye uhari emerende ku ruhande rumwe n'izo za CDR nyine ku rundi ari FPL ariko abafite uburyo bwo kuyobora nyine Kagame na Kayumba FPL dema yitsinda intambara ariko ideology iyo ugiye kureba imitekerezo ya Kagame imitekerezo ya Kayumba imitekerezo ya za FDLR mu byukuri wavuga ngo ni fenomeni imwe wenda ku mpande zombi ariko byose bifite aho bihuriye ko byose bishingiye kuri ideology yo gutegekesha igitugu gutegekesha ideology ya yudotsiko yo gukoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo ufate ubutegetsi unabugumeho urebye niko niyo logic so iyo ugiye kureba rero nta alternative ni nkaho abanyarwanda babwirwa ngo ni mutoranyemo hagati ya Kayumba na Kagame na Emerinde Sederi kuko ibyo nibyo bitekerezo mu byukuri byashenye u Rwanda byisha abanyarwanda mu mateka y'igihugu cyacu kurusha indi miryango iyo yose yabayeho mu mateka y'u Rwanda urumva niyo logic iriho ubu ngubu ni nko kubwira abanyarwanda ngo aha mugomba gutoranya muri ibyo ngibyo abahutu nimutoranye FDU mutoranye FDLR sinzi n'izindi group ziri aho ngaho ariko urumva ko izo zose niza muri biology babyita mutations ngira ngo mubyita mutation Joseph mu gifaransa niza mutations za emerald nibi ngibi bya Kayumba ni byo ntabwo ari na mutation ibyo Kayumba akora hanze hanga exactly ni nk'ibyo Kagame na DMA bakora mu gihugu kandi byombi babihuriyeho kuko nibo babishinze nibo bazi uko bimeze ntabwo rero iyo ngiye ishobora kuba alternative yes ibyo twavuze mu biganiro byashe twavuze ngo ubutegetsi bwa Kagame bwujuje ijana ku ijana ibitera intambara icyo ngicyo nta gushidikanya kuri ibyo ibitera intambara mu bihugu Kagame yabyujuje kera afite 50% ariko intambara si cyo kintu cya mbere abantu bagomba gutangira aho ugomba kubanza gutangira ku bitekerezo byo kuvuga ngo ese ko tumaze hafi imyaka 50 mu mvuru n'intambara n'ubuhunzi na za genocide ese politiki yo twashingiraho ishobora kubyara ikindi kintu kizima kizadutsindira intambara noneho imyaka magana n'amagana cyaba giteye gite kuko aho ngaho niho hari innovation niho abantu b'abanyabwenge bagomba gutekereza uretse kuvuga gusa ngo uzafata abandi ba mayimayi ugende ubashyire muri Congo aho ngaho muri kabitemere ngo amaherezo sakindi za ibyari ikindi ngo wenda uzatsinda undi mu mwicanyi hajye hundi umwicanyi yaba umuhutu cyangwa umututsi ibyo ntabwo amaraso y'abana b'abanyarwanda akwiriye kuba ariho agwa agomba bibaye ngombwa ko intambara zigomba kurwanwa kubera ko ibindi byose byananiranye zigomba kurwanda zishingiye kuri icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abanyarwanda bayirwane hamwe bayitsinde hamwe inyungu nubwo zaba ari nkeya ziva mu ntambara kuko burya intambara habamo gupfusha kurusha uko wubaka ariko niyo sacrifice iramutse ibayeho ibe sacrifice mu bantu b'abakristo twemera ngo kuko Yesu yadupfiriye amaraso ya Yesu niyo yaducunguye twese ntabwo avuga ngo azacungure umunyafurika cyangwa umuzungu cyangwa umugore cyangwa umugabo cyangwa umucakara n'umuhatse aa uvuga ngo aducungura twese nayo maraso y'abanyarwanda aramutse agomba kongera kumeneka kubera ko ibindi byose twabigerageje bikananirana akwiriye kuba amaraso noneho azacungura abanyarwanda igihe kirekire mu buzima bw'igihugu kuko ubuzima ntibujya bugira igihugu ntikijya kigiraho ubuzima bwacyo burangirira icyo ni nagira ngo ngishimangire icya kabiri iyo logique yo Kagame na Kayumba na za Emerende iyo logique barimo muri 1991 bashakisha gusa byo kwicana ngo baramuke ibyo abanyarwanda bamwe bita mpemuke ndamuke ibyo tugomba kubyamagana kandi tukabirwanya ikindi nagira ngo mvuge mbere yo kongera kuguha ijambo Joseph no kuvuga ngo Kagame we arashakisha intambara Kagame arashakisha intambara arashakisha icyatuma ndamutse nsoma amakuru ko ngo abanyamerika bamaze kohereza ingabo muri Gabo ngo ntibazi neza uko muri Congo biri bugende ari amatora banyuzemo kuko ngira ngo idini gaturika ryavuze ko uriya Fayulu ari we rizemera ko watsinze amatora ntawuzi ntibaratangaza ibyavuye mu matora ntawuzi imyifatire ya Kabila ntawuzi ibizavuka muri Congo nta n'uzi mu by'ukuri muri rusange urebye imyifatire y'ibihugu mpatse ibihugu kuba bagiye muri Gabon nka kwa kundi abafaransa boherezaga ingabo iyo babaga bafite abo bagomba gushyigikira ibyo byose iyo urebye n'izi nyandiko hagati ya Museveni na Nkurunziza n'uku gushoza intambara kwa Kagame yavuga ko ibihugu bibiri ari byo bishyigikiye utudutsi ko ngo tugomba kumurwanya naho turiho tumurwanya ntawuzi uko ibintu biza kumera mu karere ibyo ari byo byose Kagame arimo kwipozisiona kongera guteza imvururu no gukomeza guteza imvururu ariko cyane cyane gutangiza intambara haba muri Congo cyangwa se mu Burundi cyangwa se mu Uganda ariko cyane cyane Congo kuko Congo niyo kabitemere ntawuzi uko aza kubigenza ariko ari mu bintu birimo kubishakisha cyane kubera izo mpamvu ubwo n'ibi bihugu nubwo wenda bidakurikirana iyi radio ndavuga nka Uganda n'u Burundi na Congo ndetse na South Africa bakwiriye kurushaho kuba menge kurushaho kuba maso cyane cyane kwishitura Kayumba kubera ko niba nta bintu nashingiraho uretse izo mpuha zikwirira kwizwa na RNC ariko kubera izina ry'ibyo bihugu ryakomeje kugaragara mu byo RNC bivuga icamarenga muri ibyo bintu byo baba barimo ibyo bihugu bigomba kurushaho kuba maso no kwitandukanya n'ibyo bibazo Kayumba agenda abatera kandi bidafite ishingiro. Niba atari ko banabirebaga, ndahamya yuko iyi raporo y'impuguke wenda iza kubakangura bakarushaho kumenya ibyo bikorwa bya Kayumba akomeza kukubeshya abantu ko bizagira ingaruka no ku bibazo ubundi mu by'ukuri bakarekeye Kagame n'abandi batekereza nkawe, ariko ntibivurunge muri iryo sayo, muri iryo vata rikomeje gusigwa inyuma na Kagame na Kayumba ndetse na nizo za MLND. Icyo ni ikintu nagira ngo mvuge. Wenda icyo ndarangirizaho nagira ngo abantu bo muri ba Kayumba n'abo bantu ba PSNC bumve neza, ntabwo ari igikangisho, ntabwo ari no kuvuga ibyo tudazashobora gukora. Nagira ngo mbasabe baruce barumire, niba bitari ibyo ngibyo mu minsi iri imbere, ibyo tuzi byose byo manyanga yagiye akorwa muri imyaka ibiri ishize bijyanye n'ibyo bintu ngo byo bagenda bagafindafinda, uretse no kubishyira hanze cyangwa se ngo dusome ibyo ngo izo mpuguke ziba zivuze, rimwe na rimwe zivuga n'ibyo zitazi cyangwa se zikabivuga uko bitandukanye n'ukuri uko guteye. Niba komeza kwidegembya hanze aho ngaho, ibyo bintu byose tuzabifata tugende noneho tubihe izo mpuguke. Ntabwo impuguke zizaza ngo zibituvanemo ntabwo bafite ubwo bushobozi, ariko ukuri ko tuzi ni intwari ikomeye cyane. Baramutse bakomeje kwidegembya kuri izo za itahuka babeshya Abanyarwanda kugira ngo abana b'Abanyarwanda bakomeze bagende bazagwe mu mashyamba ya Kongo, abo banyamurenge ba Kagame na Kayumba bamenyereye gukoresha nk'insina ngufi bahora batemaho ibitoki, ibyo bintu byose nibidahagarara noneho ukuri kose ko tuzi tuzagenda tukubwire izo mpuguke. Nibi bihugu byose harimo n'icyo Kayumba atuye mahongaho South Africa, n'ibindi bagenda babeshyira nk'u Burundi, Uganda, Tanzania n'ibindi, uko kuri none tuzagufata tugende tuguhe izo mpuguke ndetse n'ibyo bihugu. Nicyo ngicyo nagira ngo ndangirizeho, ariko ngira ngo mbwire niba hari abantu ba RNC, abantu bita ngo bari muri PSNC, bagomba nabo gufata iya mbere bakavuga aho bahagaze, bakitandukanya n'ibyo bintu cyangwa se bategereze ingaruka zizabaho ariko batazavuga ngo ntawe wababwiye. Nicyo ngicyo nagira ngo ndangirizeho yose.
Ndagushimiye cyane, ndumva ingingo zose wazivuzeho nazibutsa muri kino kiganiro twahaye inyito raporo ya Runi, ibinyoma bya Kagame na Kayumba biratwika u Rwanda n'akarere. Raporo y'impuguke za Runi niko nyine niyo twahereyeho. Tu ingingo zirindwi zose ndumva wagiye uzivugaho rwose ku buryo bushimishije. Ya mbere, Kagame na Kayumba ni impanga zashinze DMA yogoje u Rwanda n'akarere, wabivuzeho. Kayumba yafatanije na MNDCD gusenya opposition RNC na FDU, wabivuzeho. Nakongeraho ko banakoze ibikorwa byo gusenya PES imbera kuri ahangaha nkanibutsa yuko ejo bundi ku itariki ya gatatu perezida fondateri wayo Maitre Bernard Ntaganda yasohoye itangazo ryamagana cyane uko kuntu bakoresha izina rya PES imbera kuri muri ibyo bikorwa by'intambara, kandi bo bitari muri gahunda z'iryo shyaka rikorera imbere mu gihugu. Ku ngingo ya gatatu y'iryo tangazo rye aragira ati, Maitre Ntaganda aragira ati, ishyaka PES imbera kuri ryamaganya bakomeje kuryiyitirira bemeza ko bafatanije n'imitwe ya gisirikare ikorera mu karere u Rwanda ruherereyemo n'abandi bose basinya amatangazo mu izina ry'ubuyobozi bwa P5 bwa PS imberakuri kuko ibyo bakora binyuranije n'amategeko yavuzwe haruguru n'uko amategeko nyine ashinga iryo shyaka. Ingingo ya kane iragira ati ishyaka PS imberakuri riributsa ko abaryitira bigaragara ko bagamije gusa kugira intama kurigira intama itangwaho igitambo ubuyobozi n'abarwanashyaka b'ishyaka PS imberakuri kuko batitaye namba ku kaga ibikorwa byabo bishobora kubakururira gukururira abayoboke ba PS imberakuri baba mu Rwanda. Ibyo bakora mu izina ry'ishyaka PS imberakuri bikaba nta shingiro bifite, bityo bakaba bagomba kwamaganwa n'abarwanashyaka bose ba PS imberakuri ndetse n'amahanga. Murumva rero ko rwose ahangaha Maitre Ntaganda yunga muryawe avuga ati ibyo bintu irresponsible bya Kayumba Nyamwasa ubwo buteka mutwe byiyo mitwe rwose abantu bose bagifite umutwe muzima batekereza n'ubuzima bw'abandi bakwiye kubyamagana. Ingingo rero ya gatatu nayo wayikomoje wayivuze uti Kayumba yabeshye abanyarwanda ko agiye kugaba ibitero bamuha amadolari afinda ibyo yise ingabo arangije nabyo arabisenya nk'uko yashenye RNC. Ingingo ya kane nayo wayivuzeho uti Kayumba abeshya ko afashwa n'Uburundi, Uganda, South Africa nk'uko yabeshyaga ko Tanzania yamufashaga. Ingaruka zabyo nuko Kagame yabisamiye hejuru akaba ari byo akubitisha ibyo bihugu. Ingingo ya gatanu nayo wayivuze Kagame afite umugambi w'intambara na Burundi na Uganda. Kagame arakora ibishoboka byose ngo aharabike South Africa. Kayumba yamuhaye urwaho opportunity rwo kubona impamvu yo gutangiza gukurura imvururu intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi no muri Uganda. Rwose iyo ngingo niyo uyivuze mu kanya mu ngingo nyine wavuze nyuma. Ingingo ya gatandatu Kagame akeneye Kayumba na FDL kuko bimuha impamvu zo kuguma ku butegetsi akoresheje gutera ubwoba no kwica abanyarwanda no guteza imvururu intambara mu karere kugira ngo abashe gusahura no gutegeka ubuziraherezo. Ibyo byose rwose wabivuze. Ingingo ya karindwi nayo ya nyuma wanayiherukiyeho uti FPRDMI Kagame na Kayumba MNDCD baracyari muri logique ya politique ideoloji n'intambara bamenyereye zavuyemo genocide no gukomeza igitugu continuation ya dictatorship intambara z'urudaca na instability ni ukuvuga kutagira umutekano urambye mu karere. Ibyo byose rero wabivuze keretse ni ushaka kugira cyongeraho akantu nagira ngo wenda nshyireho mu gusoza wenda uze gufata ijambo risoza rwose na ahantu wigeze kutuganira ku itariki hari ku itariki ya 17 z'ukwa kabiri 2018 bifite hafi minota 5 ukuntu wavuga ukuntu agatsiko k'abatutsi gategeka FPRDMI uko kabona abahutu kuva za Ruweru. Ako gatsiko rero ka FPRDMI niko nyine kagenzwa na ideoloji irondo ubwoko cyane bizwi kaba aka FPRDMI Kagame kaba aka FPRDMI Kayumba. Reka twumve ako gapande rwose
yihangane cyane nkuko ibaza ati iyo Kagame ari hamwe na kariya gatsiko ke tuvuge wende ndavuga ibyo nari nzi cyo gihe nkiri muri ako gatsiko nko kwibaza uti iyo Kagame uracyanyumva ariko
ndakumva neza cyane
yego nko kwibaza uti se iyo Kagame yabaga yicaranye na Rudasingwa ari kumwe na Kabarebe ari kumwe na Kayumba ari kumwe na Kaka ari kumwe na Karembera Joseph Karembera Dogiteri n'abandi kubera ko abantu bagiye basimburana muri ako kazu umuntu mbese urupemana uhoraho ni Kagame gusa ariko nk'ukuntu nyine amateka yacu buri umwe ku giti cye abigaragaza hari abantu nyine abagenda bava muri ako kazu kubera uko Kagame aba bababona niwe mbese muntu uri permanent muri ako kazu ariko hari abantu mbese ubona kuva ako kazu kubakwa umuntu nk'akabarebe ndavuga mbese nk'ibyo ngiye gusobanura bimwe ni ibintu byo nabayemo kandi nzi ntangira ubuhamya kuva mbese na mbere yo muri mirongo urwenda na kane kuko nakoze ako kazi ko kuba umunyamabanga mukuru wa FPL nza no kuba umuntu uyobora ibiro bya perezida Kagame ndetse no kuba ambasaderi byonyine burya nabyo bigushyira ikambere cyane ikintu rero nagira ngo ntangireho mvuga nuko ikintu kiranga kariya gatsiko cyane amatwara amenshi nayo ubona abantu bari abasirikare abantu b'abasirikare babaye mu gisirikare cya Uganda bagatangira mu bice bya Zaruwero imyifatire yabo imitekerereze yabo cyane cyane ku kintu cyitwa abahutu abiru mbese abantu batari abatutsi cyangwa abahima ubwo nagira ngo nibutse umuntu waba cyane cyane abantu bakiri batoya nk'aya mateka ntabwo waba yazi aya Uganda ese abahima ni iki Ruwero ni iki ibintu bya Museveni kuko abasirikare b'abatutsi bavuye muri Uganda bahoze mu gisirikare cya Museveni Museveni w'umuhima batangiriye muri icyo gice cya Ruwero hariya aho twita mu Bugande icyo kintu mbese iyo identite yo kwibona nk'abantu b'abahimbetsa ku gatsiko k'abantu batangiye ibyo bintu kwibonamo nk'abahima ndetse bikaziramo n'abo batutsi ni ikintu umuntu abona ko cyaturutse aho ngaho kugeza igihe na Museveni yafatiye ubutegetsi muri 1986 wabonaga mbese abantu bari muri ako kazu ka Museveni cyane cyane abari bafite imyanya ikomeye mu gisirikare bari abahima n'abo batutsi mbese bo banyarwanda nagira ngo abari cyo rero ntangiriraho ko iyo identity yo kwiyumvamo mbese ko muri abatutsi muri abahima ni ikintu bavanye Ruwero bavanye nyine na muri ubwo butegetsi bwa Museveni kubera ko n'icyo gihe basaga nk'aho bafite igisirikare mu kindi gisirikare wabonaga iyo mvugo mbese yo kuvuga abiru ni abahutu abatari abahima bo muri Uganda abanyankore batari abahima babita biru ubwo iwacu ni abahutu iyo rero iyo mvugo niyo attitude niyo bazanye muri iriya ntambara ya FPL y'inkotanyi yo muri mirongo yatangiye muri mirongo urwenda ndetse no mu gisirikare ubwaho ndani ugasanga abantu nubwo bamwe mu by'ukuri wabonaga umuntu yanavuga ati nabo ni abahutu nubwo bavuye muri Ruwero akaba ari n'aba ofisiye bamwe muri abo ngabo wabonaga mbese abantu hari ahantu bagera ukumva bavuga batari ko bariya ntabwo ari n'abacu ni abahutu nubwo twavanye za Ruwero nubwo twavanye muri Uganda ariko ni abahutu icyo kintu cyabagamo cyane mu gisirikare
Tujene rero mu rwandiko rwawe mu rwego rwo kuri tushyira imbere ni nabyo umuntu yumvaga binari muri rwa rwandiko wandikiye Museveni no gutabivuza uko ariko aravuga kuti ayo mateka ubona imisomere yayo idahwitse no mu gukora ibyo dukora byose muri kino gihe kugira ngo tuzavaneho ubutegetsi bw'agahotoro bwa Kagame ntitugomba kubusimbuza ubwo afite intekerezo nk'iye burimo impanga ye Kayumba Nyamwasa cyangwa se abo muri MNDCD nabo bafite intekerezo mu by'ukuri yayogoje igihugu nagira ngo rero usoze kino kiganiro wabivuze byose iyo twateganyije nta wabirangiza hari naho bagera nashyizemo extra ngufi hari naho bavuga ko abo bahutu mu by'ukuri bameze nka biriya by'abanyekongo bameze nk'abanyekongo bose ari ubwoko bumwe nta n'icyizere umuntu ntagomba kubagirira bityo rero bari abateruzi b'ibindi bavuga ngo Kayumba Nyamwasa ngo agomba kujya gutegeka igisirikare sinzi niba bizihiwe mu bucakara duhora tubibyamagana tuzana bigarukaho wenda kuwa mbere na Musonera ijambo ni ryaho
urakoze Joseph kunyibutsa utwo tuntu ugenda ushyiraho tunyibutsa byinshi kandi tuba dufite nyine uko twatekerezaga ibyo twavuze na n'ubu mu by'ukuri ibyo tukigerageza kwigisha icyo ngicyo nagira ngo araba abogo mwita abateruzi bibi bindi aina ba bahutu bafatanyije na Kayumba ndavuga abo muri izo za P5 abo babahunga n'abandi icyo batazi kandi jyewe cyo nzi nuko uko Kayumba abatekereza ibyo navugaga ndavugaga ibyaba icyo gihe ndavugaga ibyaba Kagame na bakabarebe n'abandi muri ako kazi twabagamo mu Rwanda ariko icyo birengagiza abatazi nuko n'ubu ngubu uko Kayumba abatekereza nk'abo bahutu nyine bo ugomba gukoresha igihe ushakiye atabizera ariko akamenya akarimi ubwo Kayumba agira ko karimi ko kandi bakabimukundira abo bahutu bo twari dufatanyije bose ngo jyewe ngo kubera ko ibyo bindi ku mutima ndabivuga ngo Kayumba ngo burya ngo afite ukuntu ngo ababwira se ariko icyo batazi nuko abatekereza nk'ukuntu yabatekerezagaho akiri hamwe na Kagame nta cyahindutse kuri we ibyo ngibyo imitekereze ya Kayumba nuko atekereza ko aba bahutu bose bumva nibyo bintu afinda iyo ngiyo muri za Kongo akabanushiraho gatoya ariko ubugiye ukabaza abo bacondo ukabaza ba Minani ba Hakizimana ba uwitwa ko kuriye RNC Jerome ukababaza izo za details wasanga mu byukuri izo za details batazizi numve nigeze kumva ngo bambwe ngo baramwize ngo zagenda ajya akora ibyo ashaka ngo ariko bajye bababwira urebe ko no kugira ngo bategure ibyo bintu uburyo amafaranga azakoreshwa n'ibindi ukuntu harya micombero mu ngubu si we mubitse niwe treasurer wa RNC right
niwe mubitse
umbe Kayumba kwa ari rwose afite amayeri kuko yumvaga ko icyo gushakisha amafaranga mu bantu gikwiriye kuba kiri mu maboko y'umututsi apana umuhutu urumva nicyo yahaye
niko bimeze
rwose kandi azi neza yuko umicombero uwo nguwo nawe ari deployed
habaye ikibazo
ariko imitekerereze ya Kayumba ku bahutu ni ya yindi nk'iyo yari afite icyo gihe ari kumwe na Kagame niba rero impfubyi zidashobora kumvira muri uru rusaku amaherezo y'izo mpfubyi izaba mbi cyane nicyo ngicyo nagira ngo wenda ndangirizeho kubera ko imitekereze ya DMI ntabwo izigera ihinduka kuko yayikiriyemo DMI yakiriye muri iyi mitekereze yakiriye kuri iyo ideoloji yayo ariko abandi bahoze barayikiriyemo itahiriye ni MLND n'abantu b'abahutu batekereza mu buryo bwa gihutu bwo gutekereza yuko abahutu kubera ko ari majorite bagomba kuzategeka u Rwanda
hari gucikagurika sinzi ikibazo ufite kuri telefone yawe
biranyeruka niba hari n'abantu b'abahutu batekereza batyo harimo nabo ba za FDLR n'abandi baba batekereza batyo bamenye ko ibyo ngibyo mu by'ukuri amaherezo abanyarwanda bahutu bamaze kubigwamo abatutsi bamaze kugwa muri ibyo bintu byose ni benshi cyane abanyarwanda bagomba kuba hari byinshi byo bize ariko babyigira muri ako kababaro muri urwo rupfu muri ayo marira akomeje kuranga u Rwanda gukomeza rero kuba haba abantu b'abanyarwanda b'ibitambambuga bumva bagomba gukukira Kayumba cyangwa se bakaguma mu bya Kagame we nta yindi shobora bafite kuko abari mu Rwanda bagomba kubaho
hari ikibazo cyo gutikagurika kwa telefone
reka dusoreze ahanga
ndagushimiye cyane ko kabazo ko gucikagurika karakomeje ariko mu byukuri
ibitekereze uranyumva
ndakumva ubu ngubu
ye iyo mitekerereze yabaka yumva na Kagame nta cyahindutse imitekerereze ya MLND yaje kuvamo izo za mutation zindi zigaragara muri izi groups z'abahutu zidahindura kumva ko majorite ishingiye ku bwoko ntabwo ari icyaha ariko gukoresha majorite ishingiye ku bwoko ukayikoramo politique yo kuvuga ngo kubera iyo mpamvu yo kuba majorite ugomba gutegeka u Rwanda wenyine ukawutegeka nk'agatsiko nk'ukuntu Habyarimana yabigenje cyangwa se Kayibanda yabigenje akaza kubigwamo ibyo bifitemo za dangers zikomeye cyane kuva kuko nk'ukuntu nabivuze mu kiganiro ngira ngo kimwe mu biganiro by'ubushize iyo ukurikiranye ukabona tumaze gupfusha ngira ngo wenda nyuma hejuru ya miliyoni ebyiri z'abanyarwanda abahutu n'abatutsi none se izo ideology zikuriwe n'abo bantu tuvuga turakomeza kuzishaka miki Yozefu nicyo ngicyo nagira ngo ni ugukangurira abanyarwanda ngo bumve ko ibihe birimo guhinduka birahinduka vuba ariko ibyo bintu byo gukomeza muri logique y'intambara ya Kayumba na Kagame muri DMI cyangwa se muri ibyo bya MLND CDR nabyo ubona muri za FDU na za FDLR ibyo bintu birashaje kandi bifite ingaruka mbi cyane tukwiriye kubigendera kure ahubwo tukagerageza kubaka politique izashobora kubaka no gusana imitima y'abanyarwanda nibiba na ngombwa ko amaherezo sinzi igihe kuko iyo gahunda izatangwa na Kagame mu by'ukuri kuko niwe utegeka n'amaherezo abantu nibagomba kuzakora izindi za sacrifices zirenze izo dukomeje gutanga mu rwego rwa politique ariko tuzabe tuzi ko izo sacrifices tuzazisaba muri bunyarwanda kandi buri munyarwanda akazaba azungukira mu bikorwa byose byo tuzakora kugira ngo abana bacu n'abuzukuru n'u Rwanda mu bihe bizaza ruzabe ruzima aho kuba ruvumwa nk'ukuntu rumeze kugeza kuri aya magingo nibyo ngibyo na sorezaho Yozefu no kwifuriza abatwumva bose umwaka muhire
ndagushimiye cyane muvandimwe Theogene nk'uko wabivuze mu mwanya nk'uko yavuze mu bwanya abashaka kuza ko ideoloji ya FPDMI ikomeza nyuma ya Kagame cyangwa saba abibwira bibeshye yuko ideoloji ya MNDCDR izasimbura iriya ideoloji mbi cyane ya FPDMI bibwira yuko ibyo byose bishoboka tuzabirwanya tuzabarwanya wabivuze neza bararuhira ubusarira abo ngabo bose mwari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Mudasingwa mu kiganiro raporo ya Roni ibinyoma bya Kagame na Kayumba biratwika u Rwanda n'akarere.
Aba kuku